Io ci auguran. Io ci auguran.
Fight for the power and for the people's
io
power.
Io ci auguran.
Se tu cai mi dirà.
Io ci auguran.
O vuoi guacci ni capove.
Ni savior, ni hero, ni soldier.
Akali mi che sawa, akala mi kakakongera
mufa.
Tubule tugenda kubira musai. Tuwanirire faba taina vya kulwanisa. Emitima gy'abangi gitandise okunafuwa. Kano ke kaseera bambi totuvamu. Abaana baffe basigadde okulwana. Ensefu se matongo emiga gy'omusayi gw'abatalina musango gikulukuta ekitangaala ky'ensi yaffe kyaggwawo obw'amaanyi g'abamusibira bugwa emimwa gyaffe bagisiba tetwogera emmundu mikono gyabwe wabula omuliro mu mitima gyaffe emimwa gyaffe bagisiba tetwogera tetukyalaba amaaso bagatuula tetutambula amagulu bagalemaza enjegerezo ukyayimbulako abamu bali mu lusuku basukka mulago teri ggulu wansi mu ttaka teri anoonya bulamu mu ntaana wangaala ettaka ly'ensi yange fukirirwa nkuba si musaayi gw'abaana bo wangaala eggwanga lyange wangaala ensi yange wangaala abantu bange wangaala Uganda wangaala Victor Kamenyo wangala Aisa Basajja wangala Kyagulanyi Bobi Wine Sentamu
Remember where you got it from. www.djericom.com